Yeah. Say record.
I told ya.
Shoot it up, shoot it
R&B.
On.
Let's go now.
He can down a club. He can now who you them man and that is ya. I still I wanna please and nanny night well. Because I'm the epin, me make a usha. Gina Hanifa, I leave you Mzuri and a datisha. Say la wana uliza nani ya naitwa. Lakini mimi nimekausha. Mwanzi ya jumpa kachini. Uyu demu wana siri. Iyo siri naijua nini. Ni wengi kawapika chini. Ila sijui kwa nini. Ila ye kanipenda mimi.
I told ya.
Nuka nae uyu dem. Chokote aliko simfate. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona. Niko nae uyu dem. Chokote aliko simfuse. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona. Shubiru, shubiru. Shubiru, shubiru. Kambali nae. Shubiru, shubiru. Shubiru, shubiru. Wana shoboka, sharo baro wanajipitisha. Wanajiuliza nini nampa. Toto mzuri nimemdatisha. Mimi nimekausha. Sina noma na mtoto wanipa. Si tunajirusha na vyo katika. Huyu mtoto wananidatisha. Mwanzi ya jumpa kachini. Huyu demu wana siri. Hiyo siri naijua mimi. Hii wengi kawapika chini. Ila sijui kwa nini. Ila ye kanipenda mimi.
I told ya. Let's go now.
Niko nae uyu dem. Chokote aliko simfate. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona. Niko nae uyu dem. Chokote aliko simfuse. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona. Shubiru, shubiru. Shubiru, shubiru. Kambali nae. Shubiru, shubiru. Shubiru, shubiru.
Miaka kama nane baby honey niko nae. Kila day na kwa mpya napenda kona na nae. Kisike harusi jua na wana nae. So kicheche soma pepe wache watoto azai. Chomoka out komesha masista dude. Emu dhara we mwenye matabia you. Kiwa na mimi Mr. Blue kila kitu juu. Inyimba kwa kabuso get carry. Wanasema tupendani wengine washachana. Wakati tuko nyumbani tabia zinafanana. Kambali nae kuna mekatiza kwa kita. Sende tumbayo sijo cover me wana vicha. Kwanza takata Billy demo superstar. Mpaka home tabata wanajua na nifa. Subiri aje kifika nondoka nae. Pigeni mziki wazi wazi cheze nae. Hachani nami siya chani nae. Anapenda na nami napenda na nae.
Kambali nae kote aliko simfate. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona.
Shubi shubi tu.
Niko nae uyu dem. Kote aliko simfuse. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona.
Shubi shubi tu.
Shubiru shubiru. Shubiru shubiru. Kambali nae.
Kambali nae.
Shubiru shubiru. Shubiru shubiru. Kambali nae.
Kambali nae, oh you damn. Kambali nae, kambali nae, kambali nae, oh you damn.